olwembere kwesibyeko obadde otya mbuzo obadde otya kyusa kyusa endowooza kubanga wansi w'omusalaba waaliwo amaanyi agakutula enjegere kati twala eddaala kkiriza nange nti mu linnya lya Yesu byonna biyinzika aleluya. Olwembere kwesibyeko obadde otya mbuzo obadde otya kyusa eyebeera ndowooza okimanyi mu musaayi gwa Yesu tulina amaanyi agakyusa embeera batitwala eddaala kkiriza nange nti mu linnya lya Yesu byonna biyinzika aleluya.
Aleluya
Mukama bali kitanda ky'okolako pakkiriza Mukama. Bamusindika mama naguma nagamba wekoma ku Yesu oyo zena sumululwa nawo lwalero twale dala volokoka kuba Yesu wali atume ekigambo kyene kimonye ndwadde zafekiriza ona ona lero. Haleluya Mukama,
haleluya Mukama,
wati kitanda ky'okolako pakkiriza Mukama. Amanyi ujabe zobusagwa na manya gechiziki za gambe byokola lubale wechikambi sambwa neweri batogo antibo sibangana yasiba era busumulula na yasumulula chovona banyimba lentenda nengulumiza kabaka wafe Yesu mulamu. Haleluya Mukama,
haleluya,
haleluya Kitange, kwati kitanda kyokolako kakkiriza Mukama.
Sobola byona biyinzika nawe kkiriza Mukama. Yatula, yatula,
yatula leero mu linnya lya Yesu twale ekyamagero kyange.
Haleluya Kitange,
haleluya Kabaka, kwati kitanda kyokolako kakkiriza Mukama.
Kwesibye byona biyinzika.
Chogolokoka yatululwa lero ntyo sobola.
Haleluya Kitange,
haleluya
Kitange,
Owo yatula yatula mulinya lya Yesu twale kyamagero
kyange. Mama ngatolina subi sinza ja haleluya Mukama
kubanga wakyaliwe subi lero mulinya lya Yesu twale kyamagero
kyange. Omumadde sinza haleluya nimuse mikono wakyaliwe. Sai tu tagale ni mama.